yande joni tel min tay sappo e joy studio kalangu habaruji fulfulde kori jagnalli e mon suman amadou janganta habaruji di nani ko e kibaruji dim hembe boko haram be pi kasendang e der wuro godon le departement mo gingimi region mo difa fane do gotama himbe nayon dilidama noni faware jondu kondani en kalando fila ko darto jeñol ndiyele kewde gonde nati der mayo leydi niger go enda nenene kaydu feddete da ABN haali do fila ko darto hakkilgol e majju hande yewtere men pinno studio kala ngona dara fila janginol bibbe rewbe sadar mako tawa ton enda mata mai region mo sender onana yewtere mum kori jagnalli e modon hecci hanken jamma asewarde alal wonno ko har yande sappo e go jamma himbe boko haram godom be naati e der wuro tengo kutu jia kana le departement mo gingimi region mo difa wakkat mo naato be gadi hippiternde do kondan be bari neddo goto be dilude e himbe nayon yerno fa warjo ni sedde be taabe wurngo enda haaliri e der mabbe ni min kaldi e goto mbiyete do faande lawang kanli nani ko haalani bandimi tawa tendang radio mo hono faani dilerem tan endan kingimi biyetedo Haruna Amadu
shekarenjia en boko haram suka zo akutu
hecci kenga himbe boko haram jetatogo gari kutu har yande sappo e go jemma nayo nati der sireden nayo beto dari gadaton wakati be tawunu dottibe der julirde den sey be bi be garane dottibe amma be tefatana sukabe jokolbe wadube dubi laso iyade du e nangi sukabe jokolbe nayogo be jari ton gada sireden den be garti be pusibiti gaji sireden be adi ko be adata fu be adi nebbam maro e li ordum be dindi goloba gon dilli
suka tattara suka labta busani rakuni suka huta
arfila ko ndarto hijjori tan hikkani television ji gonde jonde hore mun do endan ni der galle nyame na men der leedi men niger holli hono hijjotobe leedi men niger taabe kolli sadorma ko no keba arfila ko ndarto werudeji mun en kanyu en nyamir mun dun en dum waddi ko faaro joni suba ko min noddi mbete do Mustafa Kadi lati do goto e himbe wamde sigili hijjorde en taato en makka wamde tokki hijjotobe meden o halani bandimi suba ko enda mbiyete Nafisa Adamu noy wono dum wontiri
le federal du bureau numero 38
hi joybe be nokure lamba chapande tati e jeetati kebi sadorma far nyamnol mu en dum do ko wadi dum kan woni wakkat fu nyamdudun neban ko waran gam hore be nokugo kebi rafi pamral e policeji tondi wodi dum nokugo tawa kanana le jungo mahasasa gandeni sadorma hebama fu gomnanti kan hoja tadu kano hakkunde makka e mina no woddi min bowi du ummade yade masasa kile kewde e wiide be ko lawongol woda dun do na ko der balde tati de be garay to nokure de lamba chapande tati e jeetati de na ko ma sasa kam woni no wara nyande fu subaka e la sara no wadda nabe farfinol jippinol nimbe makka tondu fudu lemina nimbe jippinera man wodiri wodidu hikka bayle wadi lemun sanne dina dubi bittedidi gam wala fugaro wi'a wodai
personne dira le contraire
awana Mustafa Kadi ilinto ena makka yaadude hijjotobe leydi Niger to enda maradu konda ni mbeteedo addudan neto got lati do hono faware jondu konda jengonobe suudu baba har filla ko ndarto hono ko daye lati nangano makkas wadi to ena kwato lewru amma illus laso ena lewru uttu atundu endan won ko hewti hor makko o yofa kanon woni bako o yofa do haali hal ko yile kasuton o himbe be ha suka famarbe taabe der kasu lati do sadorma e sadormaaji goddo ko tande mudum nani ko haali Muhammad Mamma
d'abord ya beaucoup qui ne devront pas
être ginanda ne wodi nimbe hobbe be kana tabe to tawa hande be gam be ngala yamirobe wodi du be anda labi lamu do ngiya suka be hobbe be kana tawe der gado kasir tawa be der be to ani be kollita don be ngoni ibe mbonne se ngonga suka be famar be kana tawe der garuwal kaso badunde ni bangere mabbe fere be ngodi wana dum woni sadorma om hanana be kite golle fay der kasu to be tawa don ibe mbawi ekite de gollal kwat tamende be mburto e kasfu e be godi ko be gollata be keba goddum amma ndeni hana dum e suka be ummatore be bawti nyammine sawrende be jamda be pukko to weli be deni be mburtake be jeyi der galure be tokkiti to ni e wadde bonondanum kanon ko jimi e ko wonno wade jon o dum kulle non de kana la toroni gam wala futo gomnanti woni no mursa cedemu dana der garuje kasu
ndare
no montiri har filla ko darto hono ndiyam ndiyam dandu ko ndiyam ilo jang ele mayo leedi men Niger na mi may en traw Niger go enda ndiyel den don yanyen don duudo sanne go heewi fa en go den go wejjo dum wonno ko fawar jondu ko ndani hono himbe ABN kan woni hono fedde hawjinde filla ko darto hono mayo go enda be bi yanyen ndiyam dandu ko ndan heewi sanne fa laati hono himbe heedube gurmaare maayo ben endan na hante en hakkili sanne sanne e majjam sabu eden waawi warde wada hono ko wela himbe wakkati fu dum waddi fa keben paamen do majjum fa woda bandimi gungu muhammad dantani o noddi goto e gollobe ton endani ABN on endan o do wita kenani fa warde jondu ko ndani basiru alkalitani mun nani ko haalani
il faut comprendre d'abord que
ko woni no wada diyam no nyaama no kuje do der hubere nyame no didi arande ni diyele gonde no toba sanne der hubere den der balde cakitide de didabel mum woni mayo gon to heewi kandu no nyaama no kuje der wakkati mo gonden handen o himbe tawabe takkol maggo no kani gatta hakkillo dan no wado der lewru septembre 2 go heewa fa diyam maggo wada bonandaji gan calludi maggo der balde de no donno gadda diyam sanne allah he tobo wongo no wada der cakantaraje den to himbe jeggitindu no wodi diyele yooji harmali tondu dundu woni giide ami
no montiri hono fedde sukaabe ummatore latib alislam en no en jabe region mo agadez kambe do kono e do filla ko darto julde layde be ngadi dokkal godon dokkal gal do wonana gayi tati non ko be jaari be kokkoy hono himbe taabe der garwa kasto en agadez dum waddi ko faware jondu kono ni hono horeje mabbitu abdul mumuni mahamadu o haali o wi dum do be ngada na nani gam batte be ballita himbe taabe to enda kando keba hono ko metti e der laye o se ket nanen ko haalani musa mamma illu agadez.
Donc, comme d'habitude, chaque année, notre association organise.
Il t'en est fou, fête de ce cap et amène au matore et al silamagal, chacun kasoub et tawab et d'ergaru al kasou gal agadezengal. Gam rawanin, meningati, hikadou minjadanana, gai, potor di tati di chedemun, umoto, ujunaji hambre et la soji didi. Dene minchigila kina, ya wala bandirab et amène kasoub. Kawadi, midembalap et weni, be pama, bako betawa and der kasou, ibengo di bandirab mape al silamepe, wala. Bebe gambande ni min gadai dum wobbe kayna nja ngada dum den ne ko wadi min jeggi tayi be nonni e wadde dum kano hitande fu miden gada iri majju hikkadu min adi e wadde dum
no montiri fedde jangobe hono lekkol mawn wete investor nan gallo nyemey be koji adi do hunde futay be gadai ele balle didde do dum won yude hanne yaade jango dum do tawama do konnan hande de do hanno tayi be puddi towi jande de be bi fuddugol jande wala ko wala dum du kondan waddi ko fawara jondu kondan ni bandimim Musa Hassan lande ke biete do sita Hamidou Jabir lati kamoni horejo mabbe o haali ko dum sabi ko be chalori do ni
hande dum wala na e bago to chuchuka ko jobdiji didi ko min jobaka cede ko min kokete lebbi tati warde lebbi tati kadini nokkure amin to min nyamminte dum mabbitaka fa hande loreji amin ko jojo min din ngala no golla didabengel no wodi mballitari be ngala jobdi ben kokete ko wadaka wodi dum min gadi kaldal e ministere hawjinde jandeji mawde den adiji ko jama amma di jottinaka miden don miden kaba ne balla farsudo amin jangirde don du yottinaka wodi du nokkuje nyibaade gantay kake kuje yaade kowol jangirde universite de kambe tendere amin le nokku to min nyamirte don ko min jami wade den ne sabe dum wadi ko min ngadi paddaaki jande hande senidu gomnanti wattai kulle de min jami de le kunta fu na min jaru dum yesa
ara fille fijoji ni fijobe wi'etebe tal national kambe du konnani be burtini be kolle jimi kessidi be burtini ni du konnani hawrini jimde inditiri dum hono ko mbieten wugandu dandi nan dum waddi ko faware joni hono horejo mabbe mbieteddo hono Almeida entertainer faware joni Almeida o kanko won ko min noddi gam batte min paama dum woni mafari majju dum no feyere mabbe o holli o wi jimi didi be burtini himbe wuri nyeme holli e weldu en sanne nani yewter makko kanko e jallo mare makenda
zasira
mida hakin kina on jimin di min gadi indi tiradi tantabara ko wite wugandu di weli nimbe sanne gannangude yamde sappo e go jama tikeji din fu kanti tantabara fondi non du warta wuron mulade dene dum min koji misali e wugandu du mine group amin tal national dubi didi warde dubi didi fu na min itu jimi kesi kanon jimi di idi ngodi kulle chedude di tok di do ngodi arande ko tal national no yimida e debbo jimo jimi den biteɗo Zara Dibisu mo ɓiɓɓe leydi Niger anda sanne dey no nana jimi makko. Ɗum waɗi komi lasibi wakkati momin kocca e hokkude yimoɓe jimi zamani sembe, ngam ɗum waɗi ko min gattata jimoɓe nden. Minen yimoɓe jimi zamani min gawta waɗi hunde fuu do'inde fina tawa. Ko waɗi min puɗɗiri e jimi nden noonni min ƴewandu jimi zamani.
Nawantira filla fijoji ni wadde har filla durwo du wongo no wadde wi ango inditirango hono mosi yahi labe wa dum du jiakana e farjo fedde durwo be hibbe be leddi men Niger kay won ko sigili dum asse o du won ko durongo mabbita do endan ni hono hoggo dendori denne ne kay dum woni hore majju en woni hore majju du konda ni hono be kollidu be bi hono hunden do wadna wodir sabu weli himbe wurongo endan humbe nyame sanne bala haruna ka woni hore jo mabbe durwo kiddo no endan nani ko haali subako o do filla ko darto hono gollangal non no yara no be jirri
du wonde shugo hilan ya tabbata yan kallo sun zo gidan sai dai
neddo fu gaddo der hoggo durongo fami ko jama'are wari sanne wodi du durwobe be min noddi ben fu ngari no min jeegon tawa der fedde de wodi du ujunaji laso min kokki min jamai mballa ba goto pottande tati wadi kengam hande du pottande tati watta dum fami ni min ko durongo wawa hantude jaango durwobe mawbe kanjum ko ja wona durwobe famarbe famarbe miɗo nodda gouverneur kamɓe maire mawɗo ngara ƴeewa durwo ngo seni tawama komini ngaɗi ɗum wonni wuro ngon kay to
iñayto
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi fm
alik
do radio kause
lamba capanɗe jeena e nayi fm
jinjimi
do radio dilerem
lamba capanɗe jeena e jeenayi fm
kabalewa
do radio mambio
lamba capanɗe jeena e jeenayi fm
dogon duti
do radio dallon
lamba capanɗe jeena e ɗiɗi toɓɓere e jeetati fm
walam
do radio baru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere e go'o fm
sera
do radio liptako
lamba capanɗe jeena e jeetati toɓɓere e jeɗɗi fm
dokoro
do radio muria dakoro
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere e go'o fm
ñamay
do radio scout mo kwarteji
lamba capanɗe jeenayi toɓɓere e jeenayi fm
madawa
do radio sarawnia
lamba hembre ɗiɗi toɓɓere e go'o fm
tanut
do radio damergu
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
studio kalangu
nawantiri e jottake e yewtere men pinno studio kalangu yerno mbirno mi on to endan filla matamey filla hono jande sukaɓe ɓiɓɓe rewɓe les région zender noonni ɗum du konna saɗorma muɗum heɓa sanne saɗorma du konna ko ɓuuri hewde fo har guuri ladde ɗum ɓuuri ɗuɗurde sanne ndennene kadi ɗum waɗdi ko fawara joni bandi min asumana sina yaari to enen jahangal o yewi fotto e mbiyete madame salamatu amadou kuka latir kañum hawjina filla jangguino ɓiɓɓe rewɓe e les fawara joni département mo matame on enɗa nani ko a haalani ɗum nden reɗɗo yewtere
dimma sukaɓe rewɓe jangoɓe nder siire e ladde no ɓurdodiri sanne fa hana seɗɗa, amma hannden yettore Allah gite saroɓe pirtake sanne, ngam denno dow sukaɓe rewɓe hemre laso tan tawete jangi nano he jangude, amma hannden dow hemre lasoɗiɗo e jowoɓen fuu no tawete jangi nano he jangude. Hannden ko wonno fewna ɗum nano haɗaɓe jangude woni iɓe tawa takkol kerol leydi meɗen e leydi Nigeria. Waɗude lumaku du adi hakkillo saroɓe mabɓe. Nde saroɓe ɓen no jaha Nigeria iɓe jaldaɓe iɓe keɓanaɓe golle lewru, ɗum du no limte nde saɗormaji ɗi himɓe tawda dow filla jangol sukaɓe rewɓe. Himɓe no firtude ko e saroɓe ɓen dow nafakka jande mabɓe. Waroɓe no ballira ɓen du e tittinkino sanne ɓe ɓeyda sembe ko watta saroɓe ɓen ko e mabɓe pirtake. Sukaɓe gom to joɗo janga ni woni ɓe keɓata, ɗum du no wadda ɓe acce jande nden. Woɓɓe no ittete ni noon sembe sembe dewlinowe saɗornan ɗamdu no hi e bader sire. Sukaɓe rewɓe gom no cawnete noon nde ɓe koti ɓe dimowi e gartata kaden, ɗum du woni no waɗa iɓe boppa jande lokkolde.
E dow ɗum woni ko habaruji mi fulfultili hannde sen wi'a on assalamu aleykum mbalen to jam waali.